This is the African Music Mix on the Voice of America. Maven. Music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Ladies and gentlemen, introducing Kerewa One of Africa, Zulu Zulu. Thank you.
Let's go dancing. Let's go dancing. My people, let's go dancing. Don't forget about the song. Let's go dancing. 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 Sing the song. Forget about your sorrow. People, let's go dancing.
The music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Bringing you near what you long to hear, the Africa Music Mix on the Voice of America.
call me Dean, mommy.
Oh no.
You're the fella. AMG, baby.
Swap. Nobody gon' break us up, boy.
Nobody break us up, boy.
Oh, big and jack, where they are, get. We see me one man, and girl, I never see a type, boy.
I never see a type, boy.
You know, deep, maybe a ego. Or do I ego? Maybe I never see your type. My girl, I like your vibe, for your love in a good time. Maybe a ego. Or do I ego? Maybe I never see your type.
Forget the super bones. Baby, I didn't wish a uniform. Too much class when she put it on. Me, got me feeling like a unicorn. Wow. Animal, I be the soda. Fresh belly ninja, be like she from Vota. She said, make her take her to the hotel. She said, make her know they play. I'm running in your drug bar. Won't be that. I was blind, now you make her see the future. Baby, take a picture. Make her put on Insta, put on Twitter. Make her show the definition of a diva. What? Your back like blackish. Go, go. Put her waist on rotation. Gaga. On points like punctuation. Baby, you deserve a standing ovation. Now what ya?
Or do I ego? Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love, I go die. What's it? Although me and Sakura, although I'm Brazil, will be your time. I said, my mama has a painting. Now we are number one. Although you're number one. Missy, although me and Sakura, although I'm Brazil, will be your time. I said, and yes, I won't faint. Now we are number one. Although you're number one. Oh, your back like plantation. Turn around, no rotation. Baby girl, you deserve a standing ovation. It's in the baby and ego. Or do I ego? Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Or do I ego? Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. What's it?
Yeah, all the pretty things you do.
Yeah, yeah.
That be why I know they take you for a fool.
That be.
Although you will be one, no be two. Girl, I never see your type. To be honest, that's the truth.
Real talk, hey. That's the truth.
All my exes be taking the piss. Hey. They see that I love you, it's making them sick. What? A trip to Hawaii, a trip to Dubai. In a few months, baby, I'm expecting
baby,
a
I
trip.
Ego.
Oh.
Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type.
From Niger to Bongo, the African music mix.
Kuna tanata wona nata kisa mkasa mimi data kwako nimezimika chaguo ni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chance najiona wa bei ya bali mimi from ilala tmk kinonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil majiogoko family the guys wangu Machizi mwe mchekishe mejienu anave nilete ya mapozi Mwe mwona mapepe dozen design ya lozi Unachenguka na mabitozi Izo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi Au nakoma na makanuzi Eti soda na lewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, likuvulie nguo nibaki unione cheese
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipofiti Basi nyeleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijiwe moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli, unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote, uaminiki Mona Lisa unanata Kwa kukwa mimi kwako nimedata Ukiringa sana, takwa chana Unakuchina mimi umechoka Mona Lisa unanata Yeah. kuacha na wana kuchi na mimi umechoka. Akufukuzae, akwambii choka, yote kwa sababu majalala nimechoka. Sio enzi zile nilikuwa ninawaka. Mona Lisa ulisema bwana umepata, basi kumbuka pesa pia utanua unyauka. Mona Lisa dada punguza sana kunata, bwana mjeuri ipo siku utapata. Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta, basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka. Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka. Mona Lisa unanata, kwa kukua mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka. Mona, Mona Lisa unanata, kwa kukua mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka. Nielewe, 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 nielewe.
Mona Lisa.
Yo, mwenzenu nakerekwa, huyu kidosho, sijui wapi ndamweka. Nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka, tena kicheko chake ni kile cha makengeza. Wewe duli vipi, utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi, wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba, utaniweka wapi? Mimi mwana bomba, si unaniona ninapoteza kila kona, mtoto nimenona. Usijifuate fuate tena koma, wenzako wanakuja kujigonga na ma VX, sina shida na senti zako za chips, mimi si hongu shilling tena na kwa madola. Kwanza na kushangaa, utawezaje kupenda kwa asiye kupenda? Please kwenda, ndo si baba iki, hata huje na nini, sisi hiki tena kwako sitopenda.
Mona Lisa unanata, kwa kukua mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka. Mona, Mona Lisa unanata, kwa kukua mimi kwako nimedata. Ukilinga sana takwacha, na una kuchi na mimi umechoka.
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Waya waya,
pipio,
kaza waya,
pipio,
waya waya,
matewa,
kaza.
kwenjira karamila. More of the music you want to hear more often, right here on VOA. Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Kina mama mpo, ni pararira si pararira.
Usinitishie nyao.
Favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Habibi ya noor el ayn ya sakin khayali, aashiq bal snin wala ghayrak fi bali. Habibi ya noor el ayn ya sakin khayali, aashiq bal snin wala ghayrak fi bali.
اجمل عيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين 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 ساكن خيالي حبيبي يا نور العين ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في
قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية
and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Yeah. sala mui we na mala fini wango samo taulo wamba la fini bangando kufilo uchipotezi na ukolo warwa madina fizi tiangu penta pente nilomo abasangola meno mamu lomo seko lino zale la mamosa wamba kuji matati na uba.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
Boba, tell me, I'm a good one. Let me be, no, it's a bit.